Mshike uyo,
atoki mtu.
Nimeupaka mkongo,
atoki mtu.
Mshike uyo,
atoki mtu.
Alinitia usongo,
atoki mtu.
Kashanipiga sana vizinga, leo kajichanganya kaya timba.
Kanipiga sana vizinga, leo kajichanganya kaya timba.
Oya alitaka kunichukulia poa, kumbe mwenyewe ni mtoto wa town. Malao nitakupo kinioa, kashaniona boya kutwa kunipiga sound.
Alitaka kunichukulia poa, kumbe mwenyewe ni mtoto wa town. Malao nitakupo kinioa, kashaniona boya kutwa kunipiga sound.
Eti hani, leo sitoki niko na mami.
Yoko
Marahani, daddy yuko nyumbani.
Nyoko
pararam pam parira pam parira pam parira pam pa
pere pe pere pe pere pe pere pe pe
ame akimba
haya
ah ame akimba oh ame akimba
Toto kavamia pombe kakutana na gang toto kazania kundi. Toto kadandia tongi, yupo ninja days bina pambania kombe. Toto fakamia yote na vuchuchea moto tukalipuki wote. Toto kanambia chonde kakutana na bek na chapa miguu yote.
Alitaka kunichukulia poa, kumbe mi mwenyewe ni mtoto wa town. Maraona kupenda kakuoa, kashaniona boya kutwa kunipiga sound.
Alitaka kunichukulia poa, kumbe mi mwenyewe ni mtoto wa town. Maraona kupenda kakuoa, kashaniona boya kutwa kunipiga sound.
Pa-ra-la-pa-pa-di-la-pa-pa-di-la-pa-pa-di-la-pa-pa
Pe-re-pe-pe-di-di-pe-pe-di-di-pe-pe-di-di-pe-pe
Ame-a-kimba
Hey-ya
Ah Ame-a-kimba Oh Ame-a-kimba
Uyo
Ah Ame-a-kimba
Hey-ya
Niko na mami
Yoko
Marahani Daddy yuko nyumbani
Yoko
Come Mixlizer.